Banda Uganda basabiddwa okukomya okuleeta obusosoze n'okuboola eri ensonga ezeekuusa ku nsonga z'abakyala eza buli mwezi wamu n'okufaayo okulabangana ate abawala ate basindiikirizibwa okuwanduka mu ssomero olw'ensonga zaabwe zino. Caroline Rose Adong, kansala akiikirira abaliko obulemu mu kibuga Gulu, yagambye nti obuyonjo mu by'ensonga zino busaanidde n'ate bwongerweko bwogerweko kyere, ng'agamba nti obuswavu wamu n'amawulire amafu bigenda mu maaso n'okukosa ennyo ebyenjigiriza by'abawala wamu n'okwekkiririzaamu obulungi ddala. Ono yasabye abasajja n'abalenzi okwongera okwenyigira mu nsonga eno era n'akubiriza amasomero okutandikawo enkola ey'abayizi okusoma ku nsonga zino kibayambe n'ate okumanya n'okuwagira ebikwata ku nsonga z'abakyala eza buli mwezi awatali kusosola abawala abazigendamu. Obubaka buno bwayanjuddwa ku mikolo egy'olunaku lwa International Menstrual Hygiene Day egyayindidde ku kisaawe ky'essomero lya Gulu Primary era nge yo bekikwatako batangaziza ku kaweefube ow'okugaba zippaadi ezikozesebwa mu nsonga okutendeka abawala okukola zippaadi zaabwe ez'okuddamu ne bakozesanga nga bali mu nsonga wamu n'okutumbula ku bikozesebwa mu by'obuyonjo ng'amazzi zikabuyonjo ennungi n'ebirala ng'ebyo.